essuula ey'omwenda. Naye tewali bakizikiza eri oyo eyali abonyaabonyezebwa. Edda yanyoomya ensi ya Zebbulooni n'ensi ya Nafutaali, naye mu kiseera eky'oluvannyuma agifudde ya kitiibwa, awali ekkubo ery'ennyanja, emitala wa Yoludaani, Galiraaya ey'amawanga. Abantu abaatambuliranga mu kizikiza balabye omusana mungi. Abo abaatuulanga mu nsi y'ekisiikirize ky'okufa, omusana gubaakidde bo. Oyazizza eggwanga, oyongedde ku ssanyu lyabwe. Basanyukira mu maaso go ng'essanyu bwe liri ery'omu makungula, abasajja nga bwe basanyuka nga bagereka omunyago, kubanga ekikoligo ekyamuzitowerera n'omuggo ogw'okukibegabega kye lwe lugga lw'omujoozi we, obimenye nga ku lunaku lwa Midiyaani. Kubanga ebyokulwanyisa byonna ebyoyo alina ebyokulwanyisa mu luyoogaano, n'ebyambalo ebikulukuunyizibbwa mu musaayi biriba byakwokebwa bwokebwa okuba enku ez'omuliro. Kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe, n'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye, n'erinnya lye liriyitibwa nti, wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, Kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Okufuga kwe n'emirembe tebirikoma kweyongeranga ku ntebe ya Dawudi ne ku bwakabaka bwe, okubunyweza n'okubuwanirira n'omusango n'obutuukirivu okuva leero n'emirembe n'emirembe. Obunyiikivu bwa Mukama ow'Eggye bulituukiriza ekyo. Mukama yaweereza Yakobo ekigambo ne kigwa ku Isirayiri, era abantu bonna balimanya, Efulayimu n'abatuula mu Samaliya, aboogera n'amalala n'obukakanyavu bw'omutima nti, amatoffaali gagudde, naye tulizimbya amayinja amateme. Enkoma zitemeddwawo, naye tulizifuula ensambya. Mukama kyaliva agulumiza abalabe ba Lezini okumulumba, era alisaakiriza abalabe be, Abasuuli mu maaso n'Abafirisuuti emabega, era balirya Isirayiri n'akamwa akayasamye. Ebyo byonna bimaze okubaawo, naye obusungu bwe tebunnakyusibwa okubavaako, naye omukono gwe gukyagoloddwa. Naye abantu tebaakyukiranga oyo eyabakuba, so tebaanoonyanga Mukama w'Eggye. Mukama kyaliva asalako ku Isirayiri omutwe n'omukira, olukindo n'ekitoogo, ku lunaku lumu. Omusajja omukadde era ow'ekitiibwa gwe mutwe, ne nnabbi ayigiriza ebyobulimba gwe mukira, kubanga abakulembera abantu bano babakyamya, n'abo be bakulembera bazikirizibwa. Mukama kyalivaalemu okusanyukira abavubuka baabwe, so talisaasira abaana baabwe abafiiriddwa bakitaabwe ne bannamwandu baabwe, kubanga buli muntu avvoola era akola ebibi, na buli kamwa koogera eby'obusiru. Ebyo byonna bimaze okubaawo, naye obusungu bwe tebunnakyusibwa okubavaako, naye omukono gwe gukyagoloddwa. Kubanga obubi bwokya ng'omuliro, gumalawo emyeramannyo n'amaggwa. Weewaawo gukolera mu bisaka eby'omu kibira, ebire eby'omukka ebikutte ne binyooka ne birinnya waggulu. Olw'obusungu bwa Mukama ow'Eggye, ensi eyiiridde ddala, era n'abantu balinga enku ez'omuliro. Tewali asonyiwa muganda we, era omu alisika ku mukono ogwa ddyo n'alumwa enjala, era alirya ku mukono ogwa kkono so tebalikkuta. Balirya buli muntu ennyama ey'omukono gwe ye, Manase Efulayimu, ne Efulayimu Manase, era bombi wamu balikyawa Yuda.
Ebyo byonna bimaze okubaawo, naye obusungu bwe tebunnakyusibwa okubavaako, naye omukono gwe gukyagoloddwa.